to kiss, baby.
Aka kana kiuno laini cha kucheza by coco
coco
nikikaona na tamani tu ni chambe doko
doko
aro tena tatu kwa mbili hapa na siki moko
moko
changa kwa mwini kagere joni boko
aro
oh kana vyo isheke isheke tua
isheke tu
aka kama ana pingili anavyo icheke tua
cheke tu
lete lete
niweke
onlete
niweke
ilete paka chini
niweke
unaogopa nini
oh
baby lete lete
niweke
onlete
niweke
paka juu dalini
niweke
kusina kaskazini
pakua
oh paku
pakua pakua
unola pocho pocho
asa pakua pakua pakua
kakisambu cha kopu
ya pakua
oya pakui paka tu
pakua 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 pakua
Asa ile, ile tete Mtoto punguza mapepepe Acha kite, kite tete Nevunje vunje niwe kiwe tete Ae
Oh, kipotamu
Katoto kamepungua
Sepetu
Kipele kikiwasha sekuni na kakwarua Mtoto kasheka fimbo ya babu Na mshikisha adabu Wasoto penda tuwa wapatabu Unawaimia tarabu
Aho
Hawana Nala kusema wana
Hawana
Asa lata lata
Niweke
Alete
Niweke
Ilete paka chini
Niweke
Unaogopa nini
Niweke
Asa lata lata
Niweke
Alete
Niweke
Paka juu dalini
Niweke
Kusina kaskazini
Pakua
Oh paku
Pakua pakua
Unola pocho pocho
Asa pakua Pakua pakua
Kakisambu cha kopu
ya pakua
Oya pakui paka tu
Pakua 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 pakua
Oya baby Sisi Dekela chiasa
Funga mpanda
Hey baby Sweetie Za kushoto kulia
Msamba msamba
hey. Yamani popo popo Amsha popo
Amsha popo
Nasema popo popo Leo popo
Amsha popo
Come mix Lizer